kusima banange nge gwanga bwempereza ne mwenda ko kwagala ba mama ne batata mwenna nabato ne mwera samufisa nobute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mu kifo ky'okwebaza nene itira kutwe ne unyange enkola ya mama Sula walinse kesenga kiriro lusukwa dano mnyala Mbugwe guvu dabu densingo Gwegwe bazera watyo na banda gaza Okuvensi maichi kegamba Nchukudiza guva mweyo Yatu gamba ntio mutiabi ulu kwa tegana Era ya sani choja mumiro Mwabera tuose banja Jataya ni kanko kututuma mbibira Kali nisima ichikange cho Wabera mno omweba zangako Nalambule shiti wachuru kubwatyo Mbulweru voveze ya njinimu Mbaga denyo mmanye nja uro Infungo murianti ya jaura o Kuwanga nange nja ura Agae chimomo zona baso ankura Na mafumbiro we kubachumuni We uo wancho kune vyaru Auno muisa ya ura Ebye babe ya ditalingiza Mwafu kanda biwa mwe yange Nera virebi uomo nevitatuse Chishinda genso vye zange E watana chia nense samu Beramba liro vutebu mwere soku baku vangengendo Namu musange woko kunja ulo wakati waba sajja na bavubuka Ebi gambo bie chikanga chino mumatuga ulirambi atu za bufumu Sichaba lwambata ya denga wewa usinatulula Nungusabo vizule mwenja ulo ubono vero vietegereza Biatu dembi simba kama nyo temugaita masenekera Ada mwecha mgo vye edeni yali mune wewe vali watesa Gwali musota muke mamu javongera wetu jatu visoma Istani okutulia mwenkwe ya twiti radala kuwa kurusegere Uchaye uja bufanga u nejevulie no chanko merete Abase batuva ku maso ebisere ebisinga zitwa nnyimbe Olukonvu bo watanyaya denga wagendero wadawadako Naye wekiwatu kiratisa erabye ebikanga we bitwetolodde Bannaffe ne twawunzikanga tutyo wakati mu ntiisa y'ekitale nnyo Mbaddenga mpo baluli Nga sinaba kwekenneenya nsi Nga buli andaga amannyo Nziyitira ddala 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 nseko Baana bange za njawulo ezisinga baziyita mabika nsamu Weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro Okukula tukuyita okweta naye ate munnange bw'owangalanga Webazanga ko kumukama ne wejibe emyaka nga gibalwa ku ngalo Olaba bagitukiza balumwa mbu lwase gyabwe tugikonukiriza Omuntu ng'oyo kyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 kulanga chanja uro kupambana febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ncho kanya na bamite mamigumba miuru egita balirira zade yade na bobali niririo weli disigara netu nzikiranga tutyo mumabwaga birozo vya byobera ebya ongo byeti bye wange byonziro kunera bisakatonda banange ndi fando cha era nekanze byantuseko era kwe kulwanga okulabika mera banaye ne lwana lwanako nsi tegendeke kaluba nze nalinga ngerageranyiriza mbiwero ebikwasa kutama sibipya tuse tulira omuntu namaliriro solotyo pampe nokuwunga wungira wungira mbituka muli baddembe mulina amaanyi naye amayite seruka mawago lwe balikiginya kugamwe n'omuliro ojjera ku bampenja busika omumwa nagukutte enkunga ebintu bino gye bimpa matukira ebijja bimbuza embibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda w'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abataakiriza gye bazenga bava nkunga ejiba sombodde mwebale kulwana bannange nyini ggulu abanyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyu bino bannaffe abakugu bafunfubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu kira kabwera ntyo nevira bukunja masaba mugende munyinyulire mmanyi obwana bwanga ni aliddukirira kyenatidde si bantu bano nepanze buvumu mumye eyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mubyafaayo jjukira yesu kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula era abo ne bamubambako mikyo gwemuukirana ona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo bakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabo somu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa lumu mulinda golulagala omutavasanja enkuyege bwerwe ogoma mabikansamuge mwentukire nseeno lwegali bulaka alirumiriza simbangako na busungu buti abampagira munsonyiwe nnyo ote lwandiba oluyimba luno lwandibafuukira ekiraamu kyendeka banja baze bayimbanga bati ne mugayita emyeka egyo gyabacakaze okukakkana mujja okuziikana abatannakutukira ddala 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 kuba kwe kusima kwa mukama ekise kingi benkikoledde mu buzibu nembanga endogoyi nga buli wenzira nze nannyini mufu olubeerera nenkwata nga wawunyanga buno obulumige magoba ge mungwanyiza nsaba obuyinza bwa mukama gye mubijja bubamperekererengako nebalifutyanka byenkoleredde emyaka bameka abakyaga kumidde embifo omuntu akwonoonera erinnya okusibwa agwana mayisa nabigenderako tuli bazibu bannange n'abatusuza empewo batuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omuma bempona okunyuma beeyagaleko nebeetaba mu bikoosa ebyo ebizunza emikoozi gitusaanyeewo ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka sebusiru bwazo nze kitone kyange tekuli bbanja saakisuubuza nsimbi kuwenja magoba era tekitalagga bwe ntuula nekirintagisa oluwa okutemagana nate nakimmanja bwali eyoleka yalinnyanukula gye bakimpola abakukyuba nabavuganyisa ebyabwe baabona ab'omu banyumirwe ennyo mujja kunfunanga mutyo buli omu mu kiti nga bwakitegedde mwekengeerenga mutyo ebinaddirira gye tuli wenzikira n'obumalirivu bannaffe babujja okutwerabiza katonda sebakisa ndwadde kunga terimbika bange mbabiddeko
bya mirembe